Jobe 1:1. Kwakukhona umuntu ezweni laseUzi ogama lakhe lalinguJobe. Lo muntu wayengenasici elungile, wayemesaba uNkulunkulu wabalekela okubi. Verse 2, wazala amadodana esikhombisa namadodakazi amathathu. Verse 3, impahla yakhe yayizimvu eziyizinkulungwane ezisikhombisa namakamela izinkulungwane ezintathu namabhanqa angamakhulu ayisihlanu ezinkabi nezimbongolo zezinsikazi engamakhulu ayisihlanu nezinceko eziningi kakhulu. Wayemkhulu lo muntu kunabo bonke abantu basempumalanga. Verse 4. Amadodana akhe ayehamba enza idili endlini yaleyo naleyo ngosuku lwayo. Ayesethuma ebiza odadewabo abathathu ukuba badle baphuze nawo. Verse 5. Kwathi lapho seziphelile izinsuku zedili lawo, uJobe wathuma wawangcwelisa, wavuka ekuseni wanikela ngeminikelo yokushiswa njengomumo wawo onke, ngokuba uJobe wathi, mhlawumbe amadodana amonile, amthukile uNkulunkulu ezinhlizweni zabo, wenze njalo uJobe imihla ngemihla. Verse 6. Kwathi ngelinye ilanga wafika amadodana kaNkulunkulu ema phambi kukaJehova, kwafika noSathane phakathi kwawo. Verse 7. UJehova wayesethi kuSathane, uvelaphi na? USathane wamphendula uJehova wathi, ekuzuleni emhlabeni nasekuhambahambeni kuwo. Verse 8. Wayesethi uJehova kuSathane, inhliziyo yakho iqaphele inceku yami uJobe na? Ngokuba akakho njengaye emhlabeni, umuntu ongenasici nolungileyo, omesaba uNkulunkulu, obalekela okubi. Verse 9. USathane wamphendula uJehova wathi, uJobe uyamesaba uNkulunkulu ngeze na? Verse 10. Wena awumbiyelanga yini yena nendlu yakhe nakho konke okwakhe nxa zonke wabusisa umsebenzi wezandla zakhe na? Impahla yakhe yandile emhlabeni. Verse 11. Kepha ake welule isandla sakho uthinte konke anakho, impela uyakukuthuka ebusweni bakho. Verse 12. Wathi uJehova kuSathane, bheka konke nakho kusesandleni sakho, kuphela kuyena uqobo ungabeki isandla sakho. Wayesephuma uSathane ebusweni bukaJehova. Verse 13. Kwathi ngolunye usuku lapha amadodana akhe namadodakazi akhe edla ephuza iwayini endlini yomfowabo oyizibulo. Verse 14. Kwafika isithunywa kuJobe sathi, izinkabi bezilima, izimbongolo ziklabile eceleni kwazo. Verse 15. Lapho amasheba etheleka azithatha, izinceku azibulele ngosiko lenkemba, mina ngedwa kuphela ngisindile ukuze ngikubikele. Verse 16. Esakhuluma lowo, kwafika nomuye wathi, umlilo kaNkulunkulu uwile ezulwini, washisa izimvu nezinceku waziqeda, mina ngedwa kuphela ngisindile ukuze ngikubikele. Verse 17. Esakhuluma lo, kwafika nomunye wathi, amakhaledi enza amaviyo amathathu, ahlasela amakamela wathatha, azibulala inceku ngosiko lenkemba, mina ngedwa kuphela ngisindile ukuze ngikubikele. Verse 18. Esakhuluma lowo, kwafika nomunye wathi, amadodana akho namadodakazi akho ayehla ephuza iwayini endlini lomfowabo izibulo. Verse 19. Bheka kwafika kwadabula ihlane umoya omkhulu, washaya amagumbi omane endlu, yawa phezu kwezinsizwa zafa, mina ngedwa kuphela ngisindile ukuze ngikubikele. Verse 20. Wayesesukuma uJobe waklebhula ingubo yakhe, waphucula ikhanda lakhe, wawela emhlabathini, wakhuleka. Verse 21. Wathi, ngaphuma ngize esizalweni sikamame, ngiyakubuyela khona ngize. UJehova wapha, uJehova uthathile, malibongwe igama likaJehova. Verse 22. kukho konke lokho uJobe akonanga kamthelanga uNkulunkulu okubi.